E ngā iwi huri noa i te motu tēnā rā koutou katoa. Koru pene piha tēnei me ngā kawenga pūrongo a Wātea nā te pūtea taunaki a te mā ngai pāho. Ki ngā kōrero e whai ake nei. Toko whā ngā tāngata kua riro ki Tonga, toko toru rātou no te mau tere tonu, a me kahanga mātua ki te whakarite i a rātou tamariki i mua i te whakawero i a rātou ki te rongoa a rai mate. Ko e nei kōrero me ngā kōrero hā kinakina e whai ake nei. Toko whā ngā tāngata kua riro i te pahūtanga o te puia a Hunga Tonga Hunga Haapai a toko toru o rātou no Tonga tonu ko tahi no Ingarangi kē. E ai ki te kāwanatanga o Tonga kāre anō rātou kia kite i tētahi aitua pēnei rawa te kaha. Kua tono etahi tīma oho tata ki ngā mautere iti, a ki tētahi kua pahū katoa ngā whare, ki tētahi atu e rua whare noiho e tū tonu ana. Ki tonu te kāwanatanga ko te whae ngā matua i tēnei wā, kia whakawāte hea te tau ngā waka rererangi i te punga rehu kua horapa i āia. Mā ko nei tonu e tāia ai ngā waka rererangi te tau ki te mautere, ki te toha toha i ngā rauemi e hiahia rawatea nei. Me kaha ake ngā mātua ki te whakarite i a rātou tamariki i mua i te whakawero i a rātou ki te rongoa a rai mate. Ko ia te kōrero a te hauoro o Turuki ki te Tonga o Tāmaki Makaurau. E ai ki tā tākuta Lily Fraser, ka māma ake te tuku o te wero rongoa, mehe mea e mōhio ana ngā tamariki te take e haere ana rātou ki te tākuta i te tuatahi.
He pai ki au mena ka kōrero tahi koutou ki o tamariki i mua i te tāinga mai, kia mōhio ai rātou te ha te take e haere mea ana. He wewa ake mena ka arepita mai ki te mōhio, kei te mōhio ngā tamariki aha kua rimatai, kei te mōhio e rātou hea te aha. Nō reira, ki au he pai ake kia a kōrero mena kei te pirangi, koe ki te whakātu, te tahi kiriata, he kiriata ki runga i te, te pukamata o Turuki, putaka ka māhine tērā e whipia nei tōna wero. Nō reira, he paikia ki te rātau i tērā i kiti takuta māhine i ona hoa ki kanaka e whiwhi ana i te wero a katahi mea mai rāua ki reira a e hara tērā i te mamai kino e pai noiho nā tērā i whakapono takuta māhine ka pēra.
Ko te reo o tākuta Lily Fraser. Kua kotahi marama te roa a Mahuika e toro ana i ona matimati ki te ngāhere o Waiharara i te Taitokerau. No tōna tīmatanga i te 18 o Hakihia, kua rua ngā wāia e whakawehi ana i ngā kainoho te taone o Kai Maumau, kia whakarerea o rātau whare. E ai ki tā Lakita Pere o Ngātaki, 20 miniti te tawhiti i Waiharara mārunga motoka, ia ata ki te pupuhi te hau i te Tonga, ka toromi tōna whare i te auahi. I ki tonu ia toko maha o ngā hoa kua whakawehe i a rātou whare, etahi hoki kua whakakapi i a rātou pakihi. E ai ki te rōpū patuahi o Aotearoa, kei te whakawā tonu te take i tīmata ai te ahi i te tuatahi. I ki tonu rātou he māhana rawa te tai ao a nā konei tonu me whai pepa whakai te tangata, me he mea rātou e hiehi ana ki te toro i te tahi ahi i te Taitokerau. Kā tēnā kōrero mō tēnei haro e whai ake nei ngā kōrero hā kinakina.
As a responsible broadcaster, Radio Wātea complies with the Broadcasting Code of Practice. If you feel that the standards have been breached, you can make a formal complaint by writing to Uma Broadcasting Limited, PO Box 43157, Mangere, Auckland. You'll need to state the name of the program, the date and time it aired, and the standard that you believe has been breached. Complaints must be made within 20 working days of the program's transmission. If you'd like more information on the broadcasting standards, you can visit the website www.bsa.govt.nz.
Wa whakatau hia e Liam McDonald te pauako matua o te tima Futuporo ngā Blues, ka timata a Roger Tuivasa Sheck ki te tūranga Topa Rua I te whakataata Hupa Futuporo I tēnei tau. Ahakoa kāre anō a Tuivasa Sheck kia tākaro ki te whakataetai I ki tonu a McDonald kwa kaha rawa tōna whakapakari I aia anō I ngā wāhi hararei nei. E ai ki tā McDonald kei te whakapono ia ka eke rawātu a Tuivasa Sheck I te kēmu nei, ia te wā ka prakatihi ia pēra I te atua tangata. Ka tū te kēmu tuatahi ki te tīmā hou o ngā mautere, a te tekau mā waru o Hui Tānguru ki te taumata o Rarotonga ki Tāmaki Makaurau. Ka tēnā kōrero mō tēnei hāora, a korupine piha tēnei, tēnā koutou katoa.
Nā no reire te motu, mā wāta, mā te reo, e whakamārama.
He mea tautoko nā te māngai.